Ayo, ayo. This is Taponjeva all the way from Nairobi, Kenya, in Africa.
Ni wakati mwingine ambapo nimekupokea sasa. Imewezekana tena, ndipo sasa nimeyafikia hii. Ingawa changamoto zipo, ila kumbuka. Today I am talking about fellowsheria, Ni wakati mwingine ambapo ninakupokea, say yes. Imewezekana tena, ndipo sasa nimeyafikia hii. Ingawa changamoto zipo, ila kumbuka. Again I am talking about fellowsheria, 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 when is everywhere, like here and there. Hi is okay, but please may I know it. When there is around, here is on the ground.